kukutala soloko ndimela impendulo yakho thetha nami baby khawundixelele ufuna ntoni kum ndinakho konke ndinakho konke.